mich.
Nitwa Nyinawa Gesiramandine, ntuye mu murenge wa Ntarama, nazanye na mugenzi wanjye hano kuganira ku nkuru z'amateka yanjye nabayeho mu byiza no mu bibi, kugira ngo nawe nimba harimo icyamwubaka ajye akigenderaho, reka nawe abashe kutwibwira.
Nitwa Uwimana Jean Claude, nkaba naje hano kumva inkuru zabaye kuri mugenzi wanjye, kugira ngo numve ko nanjye urwo rwego narwibonamo, kandi nkabasha no kumubaza uburyo yanyuzemo nanjye kugira ngo nzagororoke ngere ku rwego yaba agezeho.
Jean Claude, mu buzima bwanjye nabayeho neza, nyuma nza kubaho nabi kubera impamvu zitandukanye. Nkiri umwana nari mfite ababyeyi bombi, mu by'ukuri najyaga numva nta kintu naburi iruhande rwanjye, ariko hagati aho naje kubura ababyeyi mbaho nabi, ngira ubuzima bubi, mba umucakara, ndetse mbura n'aho kuba ahantu hatandukanye. Ntabwo nabaye mu biraro nk'uko bamwe babivuga, ariko njye nabigereranyaga nk'ibiraro. Ubwo ababyeyi banjye bamaze gupfa, nasigaye mu muryango nsigarana na marume. Marume ntabwo twari twarigeze tubana nkiri mutoya. Mu by'ukuri navuga ko nta n'impuhwe za kibyeyi nk'izo ba mama wanjye bangiriraga yigeze anyereka. Ibyo nabibayemo bibabaza abantu benshi twari duturanye n'inshuti zanjye zindi. Nza kuhava mu mwaka w'ibihumbi 2007, njya gukora akazi ko mu rugo, nareraga umwana w'ahantu. Bampembaga amafaranga 400. Naje kuhava njya ahandi, kuko aho ngaho nabonaga ntamereye neza. Ngeze ahandi mu by'ukuri nasanze ari nk'ababyeyi banjye, nahakoze igihe kinini cyane, mbasezera mbabwira ko nsubiye ku ishuri. Nageze muri famiye n'ubundi aho nari ngiye ntibabifata neza, mbatse ibikoresho byo gusubira ku ishuri ngo nkomeze sogonderi, kuko nari nararangije primaire. Ntibabyakira neza, ariko mfata umugambi wo kujyayo kuko numvaga ububoyi bundambiye. Mu mwaka w'ibihumbi 2003 nibwo nagerageje kujya ku ishuri, ariko ngenda nta gikoresho na kimwe mfite. Ngeze ku ishuri mbona y'abandi bana bo muri karitsiye, ariko nasanzeyo umwana w'inshuti yanjye cyane witwaga Muhongerwa, wari imfubyi nawe. Iwabo bamuhaga ibikoresho twarabifatanyaga. Icyo kintu cyaranejeje cyane cyo kuba muri sosiyete. Namwibonyemo nabanyibonamo, asa n'unyibagize ubupfubyi, nanjye numva ko ntuje muri sosiyete, ariko ntibyemeye naje kurivamo. Noneho ngeze aho ngaho muri famiye, naho barongera baranturotsa bimera nabi cyane, nsubira ku ishuri nsa n'uwiyahura ngo njye nibera muri interina, kuko farije yandihiriraga. Ngezemo mbamo, ariko sinigaga nk'uko bikwiriye. Abandi iyo bajyaga kwiga njye nigumiraga muri dorotwari, nkavuga ngo ntacyo bimariye, ntabwo nigira murumuna wanjye, nta nubwo niga ngo nzakize mama na mama wacu. Mu by'ukuri byagaragaraga ko nta cyizere nifitiye cyo kuzabaho ejo hasasa. Mu by'ukuri ndaho muri iyo sosiyete nari umwana wari wararutse kubera ibibazo byinshi, nari meze nk'uwarwaye traumatisme. nkajya nkunda kunywa ibiyobyabwenge, nkanywa itabi, nkanywa inzoga. Mu by'ukuri namara kubinywa nkumva nibwo ntuje mu mutwe wanjye. Abo bana twabanaga bari bazi ko nkunda itabi, iyo twazaga gutangira bazanaga amapaki y'amatabi cyangwa se bajya muri kantine, njye nkababwira ngo ndajya kugura itabi bakampa amafaranga 100 cyangwa 200. Ubwo buzima nabubayemo, ariko igihe kimwe aho muri famiye tuza gushwana, nza meza nk'umusazi, nza muri dorotwari ndarira cyane, ndeka kujya mu ishuri, abana birabashobera. Ariko umwana umwe twari duturanye wari imfubyi, nawe abakwa nyirarume bamutesetsa cyane. Icyo yandushaga gukizwa, yandushaga agakiza. Yaje kunyegera arambwira ati, rwose nta kindi kizabivanaho, nta kindi kizabireka, ngwino tujye mu nzu y'Imana dusenge Imana, kuko ikunda imfubyi kandi igakunda abapfakazi. Nta kindi kibazo namusubije, nti mu by'ukuri nkunda gukizwa, nkunda n'abarokore, ariko sinshobora kureka itabi ngo bizankundire, kandi sinareka amapantaro kuko nayakundaga ngo binkundire. Umwana yansubije yuko nshobora kuza gusenga mu rusengero nambaye ipantaro, ati kandi niryo tabu uzakomeza uryinywere uzarivaho ari uko Imana yabishatse. Yabaye nk'umpaye ihurizo, ariko numva koko nzajya njya mu nzu y'Imana bakaririmba nkanyurwa, nkazageraho nkumva ndatuje. Uko niko byagenze. Hashize igihe gito cyane, ndavuga ngo ngiye kujya mu barokore, wenda niho nabona amahoro. Njya mu barokore, ariko umunsi wa mbere wo kujyayo, sosiyete nari ndimo yanzaniye itabi irinzaniye, ndavuga nti narangije gukizwa, ntago nzasubira mu byaha ukundi. Baraseka cyane ndetse bimbera ikibazo. Nararyamye mu by'ukuri. Umunsi ukurikiyeho numva umutima wanjye n'ubundi urashaka itabi, ariko ndavuga nti nindi subiraho aba bakobwa turi kumwe ntago ndi bubakire. Ndihangana, icyumweru kirashira, kindi gishize nkongera nkafata itabi nkanywa, ariko rwihishwa nihishe. Ariko igihe kiza kugera numva itabi ndivuyeho. Mu by'ukuri igihe nanone numvaga maze gutuza mu gakiza, nasanzemo ibyiza byinshi, kandi aho nagiye ngenda mu masosiyete atandukanye nagiye nsangamo ibintu bitandukanye, ariko aho nagereye mu gakiza nabashije kujonjoramo bimwe. Ibyiza nasanze mu gakiza, nasanze mu gakiza kuko habamo gutuza, kandi niyo ugeze mu bibazo haba iby'umuryango n'ibyawe ku ruhare rwawe ubasha gutuza. Mu busore bwawe ubasha kwirinda, ndetse naho nagiye ncumbika cyane, hari aho nageze ncumbika ahantu hatandukanye, hari harimo abantu b'abapagasi baturutse impande n'impande. Umugiraneza yampayemo icyumba nakibayemo umwaka umwe, nkibanamo n'abo bapagasi baturutse hirya no hino, nsenga Imana, Imana inkura muri icyo cyumba, none yangejeje mu nzu, ubuzima bubi bukugeza mu bwiza. Narihanganye kandi nihanganira mu Mana, none ubu Imana yampaye inzu kandi niteguye ko izagerekaho n'ibindi. Ndatuje mu rugo rwanjye, mfite undi mwana nshobora kuba narera cyangwa akangezaho ikindi kibazo, kuko nasanze nawe numvishije inkuru ze, numva ni inkuru zijya gusa n'izanjye, bituma nimba mbonye inzu nawe namubwira ngo ngwino tubanemo, icyo ndiye urya icyo. None rero Jean Claude, muri ubwo buzima bwose nanyuzemo, mu by'ukuri nawe uri inshuti yanjye, kandi n'ubundi nari inshuti y'iwanyu. Niyo mpamvu nishimiye kugira ngo tujye hamwe tuganire ku buzima nanyuzemo, kuko nzi ko nawe ushobora kuba uhura nabwo, cyangwa se hari indi nshuti yawe uhura uganira nayo ifite ibibazo nk'ibyo. Nagiraga ngo ujye umubwira ko nyuma y'ibibazo haza ibisubizo, kandi nubwo waba warabuze ababyeyi, hari Imana ikwitaho uko bwije n'uko bukeye. Nagiraga ngo muri aka kanya nimba hari ikibazo wumva mu byo navuze, cyangwa hari ikiganiro wanganiriza nk'icyo nakuganirijeho, wanganiriza kugira ngo twungurane ibitekerezo, turebe icyo tuzageraho mu buzima bwacu buri imbere. Urakoze.
Urakoze mugenzi wanjye Mandina. Ndumva ibibazo byawe. Ikibazo njye nakwibariza mu muryango cyangwa se aho dutuye muri rusange, nakubaza nti aho uri ubu ngubu ibyo wanyuzemo ntabwo ujya ubasha kugira ngo wicare ahantu ubitekerezeho wumve birakugoye cyane?
Urakoze kumbaza icyo kibazo. Aho ntuye cyangwa muri famiye, mu by'ukuri aho ntuye ngerageza kuganira n'abantu benshi batandukanye, nsanga abana benshi b'imfubyi baza bambwira ikibazo cyabo, nkasanga gifitanye isano n'icyanjye, ariko nkagerageza kubahumuriza mbabwira ko ejo hazaza ari heza, mbereka yuko nanjye ndi umukobwa kandi nkaba ntegereje ko ejo hazaza nzashaka nkabyara nkagira indi famiye itubutse nk'iyo iwacu bari bafite, kandi nkababwira yuko ubuzima barimo nubwo barimo kunyagirwa, nubwo bateragiranwa n'imiryango, ariko bagomba kuza tukegerana nk'urundi rubyiruko, tukavugira hamwe ibibazo bituma ibyo bibazo bibabaho tukabikemura.
Imbaraga zituma bumva wagira urundi rubyiruko inama yo kwishyira hamwe bakumva ibibazo byabo, wumva ari izo mbaraga uzikura he?
Imbaraga zo kugira urundi rubyiruko inama nzikura muri sosiyete mbasha kubamo buri munsi. Ni uko njyewe ubwanjye mbanza nkiha icyizere, hanyuma nabo nkabona kubabwira ko bagomba kugira icyizere, bakigirira icyizere. Noneho twese muri rusange tukigirira icyizere cy'ubuzima buzaza imbere.
Ubajije ikindi kibazo. Mu buzima imfubyi zikunda kugira ibibazo, kandi wowe umbwiye yuko wabaga kwa nyokorume, imibereho yawe urayimbwiye n'ubuzima bwawe, ese ntibyagiraga igihe imfubyi hari igihe igira igihe ikibya yabone ibyo baye umuntu wagiye mu mwanya w'umubyeyi we nk'uko umubyeyi we yapfuye ibyo amukorera agahita yibuka ababyeyi? Icyo kintu weho ntabwo kijya cyagukomagaho ngo ube wakwigunga utekereza ababyeyi bawe cyane?
Urakoze kumbaza icyo kibazo. Icyo kibazo mu by'ukuri kibaho kandi nanjye cyambagaho, ariko icyo kibazo icyakinkijije naje guhura n'umwana ufite ikibazo nkanjye, kandi we arambwira ati gira icyizere cy'ubuzima buzaza, kuko nanjye ubu mfite icyizere cyo kubaho, kandi ureba uko ndiho imbere hazaza ni heza. Mu by'ukuri bishaka umuntu ukuba hafi akakubera mu cyimbo cy'umubyeyi, akakwizeza ibiri imbere cyangwa se ibyo wanyuzemo kutazongera kubinyuramo.
Okay. Se uwo muntu yagufashaga iki? Umbwiye yuko yakubereye umubyeyi yakugiriye mu mwanya w'aho umubyeyi wawe yari ari. Yaba yaragufashije iki mu cyo umubyeyi wawe yagukoreraga atarapfa?
Mu by'ukuri, kuko nawe yari imfubyi, nta kintu kirenze yari kumfasha uretse kumpa ibitekerezo byubaka. Akanyicaza ahantu akambwira ati, humura, uri imfubyi ariko nanjye ndindi, ariko tuzabaho, hari Imana irengera imfubyi. Kandi icyakugize imfubyi jya ukiyibagiza, n'indwara nuko ni nk'uko yatwara n'abandi bose. Jya wiha amahoro, jya ureba nubona wariye, jya usabana n'abandi, kandi jya ubana n'abaturanyi bawe neza, uzirinde icyateza umutekano mukeya, uzirinde, akakomeza ambwira uzirinde, uzirinde ibintu nk'ibyo, akampa inshingano za kibyeyi. Ni n'umukobwa nawe tujya kungana ariko arandutaho gatoya, yarambwiye ati, mu bukobwa bwawe uzirinde, uzari kuva waravuyemo udasambaniyemo cyangwa se ngo nimba unasambanye utwariremo inda, irinde. Uhereye uno munsi twicaranye aha ngaha, ujye uzungisha inama mu gihe wahuye n'ikibazo nk'icyo, kandi ujye ubana n'abantu bose muri sosiyete bagezemo, mu Banyarwanda bose.
Ikindi nakubaza ni kuki wagiye, ntumbwiye yuko abo bakobwa babiri ari bo bashije kubwira ibibazo byawe, muhuje ubupfubyi, mwari muhuje ubupfubyi. Kandi muri karitsiye tuba tubamo haba hari imfubyi nyinshi. Waba warabagiriye ikihe cyizere kugira ngo ubabwire umubabaro wawe wabizeye mu buhe buryo?
Uburyo nabizeyemo, twari tumaranye igihe kinini tubana, kandi noneho nababwiraga ikibazo cyanjye nkabona bakitayeho. Nababwira nti, naje ntafite amavuta ku ishuri, bakampa amavuta yo kwisiga, kandi n'ibyo bibazo byose babaga babizi ko nkenera iyo nzoga, bakangurira inzoga. Nabashije kubabwira ngo nkeneye inzoga. Mbese iyo twajyaga gutangira amasomo, buri gihe wabonaga banyitayeho, nkabona koko mbibonamo, kandi nabo bakanyibonamo.
Ikindi nakubaza, umbwiye yuko ngo wanywaga inzoga nyuma uza kujya mu gakiza. Wagiye mu gakiza ari bagenzi bawe bakugiriye inama babiguha se, cyangwa nawe wagiyemo bikurimo wumva nta gushyizeho imbaraga?
Urakoze kumbaza icyo kibazo. Ibyo byo tugiye kubisobanura bwakwira bugacya, kuko mazemo n'iminsi numva inyigisho zitandukanye. Mu by'ukuri nubwo nari umunyabyaha nkora ibyo byose, ariko nakundaga inzu y'Imana. Kugira ngo bahere kuri ibyo ngibyo, hari harimo umwe wari umurokore, yari umuririmbyi. Igihe twabaga twaratashye tuvuye ku mashuri, umunsi w'amateraniro wo mu mibyizi, nabaga ndi mu nzu y'Imana, ariko ntibyavugaga ngo narakijijwe. Nabaga mvuye kunywa inzoga n'itabi, nkagenda nkicara mu rusengero, korari zikaririmba, zamara kuririmba nkasohoka nkitahira. Aho ngaho rero niho yahereye amfata, ambwira ati, jya mu barokore. Ariko njye iyo nshishoje neza, burya ni n'umugambi w'Imana, uretse ko unyura no ku bantu. Mu by'ukuri njye ubwanjye ntago nari kubishobora, ariko uko mbibona, itabi ikintu cyiza nakuyemo kuba narireka.
Itabi biteye kureka.
Icyabineye numubabaro nari mfite wo kuba muri ibyo bintu byose none hariko nza kubwirwa ko nimbireka nzagira amahoro asesuye nk'ayabandi bana nkaseka nkibonamo mugenzi wanjye nabikuye muri societe nari ndimo yakomeje kumbwira ko mu by'ukuri aho ngeze n'ingano yanjye ndi umwari sindashaka sindanabyara atari byiza gukomeza kuba mu bwihebe cyangwa mu bwigunge bwo kujya mu burara nk'ubwo ndetse babonaga ko nihebye kandi kuko nari meze nk'ikihebe mu by'ukuri cyatumye nsubira mu ishuri nyifite ababyeyi nakundaga kwiga cyane ndetse nakundaga kwiga France narayikundaga cyane nkakunda n'imibare kandi iyo numvaga umuntu uvuga ikifaransa nanjye numvaga navuga France nyuma yaho rero nagiye nkora mu ngo zitandukanye nkabona abana babo bariga baravuga indimi nanjye nkumva ngize agahinda cyane nkumva ndababaye niyo mpamvu naje gukomeza kongera kujya mu ishuri ariko sinagize amahirwe yo kurangiza naracikirije kubera ko n'ubundi uwo mwana wamfasha gutubazo yaje kurangiza mbona nta kuntu nzaba mu mashuri muri interina nta bikoresho mfite cyangwa se ngo nzasubire ahantu ncumbitse aho hari mu bapagasi mfitemo icyumba kimwe ngo nzabone icyo ndya kandi nanone nkumva aho ngaho mu bapagasi ntazakinga icyumba cyanjye wenda nsizemo utuntu nzasanga baradutwaye bakigira iwabo mu by'ukuri nk'umuntu w'inshuti yanjye kandi w'urubyiruko urumva ko aho ngaho aho nari ndi nari mu bwigunge ndetse kenshi na kenshi nakundaga kuvuga nti ntago ndi bukize murumuna wanjye cyangwa musaza wanjye nta nubwo ndi bukize mama ariko mu by'ukuri ntago ariko byari kugenda nari kwiga nkafasha bagenzi banjye bari bari mu bwigunge nk'ubwo babandi batagira isabune yo kujyana ku ishuri babandi batagiraho kuba nkaba narangije amashuri yanjye nkubaka inzu mu mafaranga y'umushahara wanjye hanyuma nkabazana tukabana nkabavana mu bwigunge
mfite ikindi kibazo cyo kumubaza urabona byanze bikunze iyo abantu barwaye indwara ntago bayikirira rimwe nagira ngo nkubaze wanywaga inzoga kandi n'ubu hari abo mwayifatanyaga bamwe na bamwe baba bakiriye agakiza nkawe abandi basigara aho wari uri ese nk'iyo uhuye n'umuntu mwari muri urwo rwego utarakizwa ari yasinze arimo aratembagara umugira iyihe nama
urakoze kuko mba nzi yuko iyo nzoga twigeze kuyisangira kandi tukayigiriranaho ibiganiro ndetse hari n'izindi ngeso nyinshi ubwo tuba twarahuje nko kunywa itabi nko kuganira ibiganiro bipfuye cyangwa se kwiheba nkumva ko nta muntu unyitayeho cyangwa se kwibuza icyizere ko umva ko nimba utize muri uyu mwaka nutaha utaziga mu by'ukuri ndamusanga nkanamubwira ninda gusura pe kandi iyo ngeze iwe nkasanga ku mezi iwe yateguye inzoga ntago mubwira ngo jya kuzibika tuganire kuko mba nzi ikintu akunda ikimunezeza ndatangira nkamuganiriza nturutse kuri bya bindi twajyaga tuganira ariko nyuma nanone nkaza kumubwira nti mu by'ukuri uko nari meze cya gihe kuko icyo gihe nta mwenda muzima nagiraga, nta byishimo, ndetse n'iyo nogaga wabonaga ntakeye. Ariko aho nagiriye mu gakiza nsigaye mbona n'amafaranga 10,000, 5,000 nkagura inkweto, nkagura umwenda uhenze. Icyo gihe ntago nabashaga kuba nagura umwenda w'5,000, nta nubwo nabaga nakwisiga amavuta nk'ay'abandi bisiga, ahubwo nahoraga nisiga vaseline kuko inzoga zabaga zarayamazemo. Icyo gihe iyo mbonye mugenzi wanjye wari umeze nk'uko nari meze kera, ndamusanga nkamugira inama, nkamubwira ibyiza nakuye muri sosiyete nabagamo. Sosiyete yari igizwe n'abana b'imfubyi bari parite ebyiri, harimo abakijijwe n'abadakijijwe. Ariko nkamubwira ko nagiye nkasanga irimo abana bakijijwe, ariyo nanjye nakwinjiramo. Nkamugira inama yuko yareka inzoga kandi akigirira icyizere cy'ejo hazaza, akiyumvisha ko nimba acumbitse ariko ejo azubaka inzu, mu gihe aretse inzoga akareka itabi, akareka kuraraguzwa muri Kadirake cyangwa n'ahandi hose. Nkamubwira yuko ibyo byose namara kubireka agatuza, akambonamo ko ndi mugenzi we, ntambonemo ko ndamandine wo kwa runaka, ahubwo akambonamo ko ndi imfubyi ifatanyije nawe ikibazo kandi cyakemutse. Icyo gihe aziga nkamufasha, nanjye nkaba namubera umubyeyi, nkamuha ibikoresho byose, hanyuma akajya kwiga akazigirira akamaro. Icya mbere namubwira mbese ni ukureka ingeso mbi arimo, akabana n'abantu bose amahoro kandi agacunga umutekano we mu mikorere kugira ngo azagire icyo yigezaho ejo hazaza.
Yeah.